Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Tubahaye ikaze mu biganiro by'iki gitondo ku cyumweru tariki ya 17 ukwezi kwa 9 2017. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muri ibi biganiro tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Nyuma y'ibivugwa muri ako karere, turakomeza ku kiganiro ejo tugezweho n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Hanyuma guhera saa 12 nabwo turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. U Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntibumvikana ku buryo bwo gukuraho imisoro ya gasutamo ku bacuruzi bato bambukiranya imipaka y'ibihugu byombi. Umunyamakuru wacu Claude Munyamagana araduha ibindi bisobanuro.
Nyuma y'uko Leta y'u Rwanda n'iya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zisinya amasezerano yo gukuriraho imisoro ya gasutamo abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, hanashyizweho komite ihuriweho n'impande zombi igomba gukurikirana umunsi ku wundi ishyirwa mu bikorwa ryayo. Iyi komite ni nayo igenzura ibikwiye gukomeza kunozwa bigamije korohereza abacuruzi cyane cyane abaciriritse. Mu biganiro komite zombi zikomeje kugirana, ntiziravuga rumwe ku ngingo yo guhana urutonde nyarwo rw'abacuruzi bato, ni ukuvuga amazina ya buri umwe mu bakora ubucuruzi kugira ngo inzego za gasutamo zijye zibanza kureba ko uwambutse ibicuruzwa ari kuri urwo rutonde. Uruhande rwa Kongo nirwo rutsimbaraye cyane kuri iyi ngingo, kuko bavuga yuko bitabaye ibyo n'abacuruzi bakomeye bajya biyita abaciriritse bashaka gukwepa imisoro. Sedex Ilunga n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubucuruzi ya Kongo ushinzwe birebana n'amasezerano ku ngi ihuriyeho n'amahanga. Habayeho kutumvikana ku rutonde rw'abagenerwa bikorwa b'aya masezerano, ashaka ko abacuruzi bato gusa aribo babona aya mahirwe. Kubera iki? Kubera ko hari abacuruzi bakomeye bakoresha abacuruzi bato bakabambukiriza ibicuruzwa mu byiciro bakabihuriza hamwe bamaze kubyambutsa ku itaso. Kuko muri rusange nta bacuruzi bato b'i Rubavu na Goma bafite $2,000 by'amadolari. Twafashe urugero ruri hejuru kugira ngo tubafashe gukura. Dukeneye rero kumenya abagenerwa bikorwa nyabo mu biyaga bigari. Hari inzego zigiye kudufasha kubabarura tukabona urutonde rwabo mu gihe gito, bityo bikadufasha gusigasira ubukungu bw'ibihugu byacu byombi. U Rwanda rwo rusanga ari nk'amananiza kuko ruvuga ko rwahaye Kongo urutonde rw'amakoperative y'abacuruzi bato, ariko Kongo ikavuga ko ishaka imyirondoro yuzuye y'umuntu kwe kandi urwo rutonde rugatangwa ku mipaka yose bahuriyeho. Mu minsi ibiri ya mbere y'ibiganiro iyi ni ingingo yafashe umwanya munini ariko birangira n'ubundi itumvikanweho. Alice Twizeye yashinzwe ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'amahanga muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda avuga ko hari impungenge z'uko bishobora kongera imbogamizi zidashingiye ku mahoro, kandi mu by'ukuri intego ari ugushaka uko zivanwaho uko bishoboka kose.
Twagize impungenge ko bishobora kongera gutera imbogamizi. Hari igihe bishobora gutwara kurikije umubare munini w'abantu baca ku mupaka. Tuzi ko haca abantu hagati y'ibihumbi 30-40 buri munsi, birimo birumvikana aba bacuruzi batoya, ukibaza uwo mwanya bishobora gutera. Ikindi nanone tukibaza tuti ese igihe iyo liste igomba kumvikanwaho n'impande zombi, kandi ubucuruzi buvuka buri munsi cyangwa se hari abavamo n'abinjira, nabyo ni ibintu byo kubaza gutekereza. Ikindi nanone ukibaza uti ese ntago byaza kubyara ikibazo cya ya ruswa wa mucuruzi utisanga kuri liste, bikaba ngombwa ko ashobora nanone gutanga ruswa kugira ngo atambuke kuko atisanze kuri liste, kandi ari byo tudashaka kugira ngo tugerageze kugabanya, nabyo ugasanga ni impungenge twabonaga.
Iyi ni ingingo igiye gusuzumwa buri ruhande rukayisesengura kugeza mu kwezi kwa 10, akaba ariho umwanzuro ushobora gufatwa na ba ministri b'ibihugu byombi bafite ubucuruzi mu nshingano. Uretse iby'uru rutonde rw'abagenerwa bikorwa abacuruzi b'impande zombi, banagaragaza ko hari ubwo bahohoterwa. Komite ikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano yo koroshya ubucuruzi ivuga ko ibibazo by'abaturage bahutazwa bizajya biganirwaho umunsi ku wundi bigashakirwa umuti.
Icyo twemeranyijwe ni uko dufatanya kubigenzura inzego zibishinzwe kugira ngo turebe koko niba isoka zikiriho cyangwa se niba zinariho turazikemura dute.
Aya masezerano ibihugu byombi byasinyanye hateganya kuvanaho imisoro ya gasutamo ibicuruzwa by'ubwoko 168, ariko ku bacuruzi gusa bambutse ibicuruzwa bitarengeje agaciro k'$2,000 by'amadolari y'Amerika, naho ibiyarengeje bigasura n'ubwo byaba biri ku rutonde rw'ibyasonewe ayo mahoro. Haracyari kandi imbogamizi ku byangombwa by'inkomoko ku bicuruzwa byanyuze mu ruganda, naho nyibivuye mu murima cyangwa ibikomoka ku matungo byo bishobora kwambuka nta ngorane. Ibikorwa by'iyi komite bizasubukurwa ku itariki ya 18 z'uku kwezi, aho abaturage ba Rusizi na Bukavu bazaba bashishikarizwa kwitabira ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio ya Amerika.
Mu Burundi abatwa bo muri commune ya Buhiga intara ya Karusi bakangukiye gukora amashyirahamwe, bavuga ko byatumye abagira neza babagana kugira ngo babafate mu mugongo mu migambi yabo y'iterambere. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana yaduteguriye inkuru.
Ku mutumba Rudaraza komine Buhiga intara ya Karusi niho hari ishyirahamwe ry'abatwa bishyize hamwe kugira ngo bareme ibizinu bya kijambere. Abo batwa bo ku mutumba wa Rudaraza bavuga ko babifashijwemo n'ishyirahamwe ryita ineza y'inkewa mu Burundi ICCD mu mfunyakfunyo y'Igifaransa. Baremeza ko bashoboye kwitegurira umugambi wo kurima ibizinu bya kijambere. Bicuwinda Emmanuel umwe mu batwa barimo ibizinu aratubwira icyatumye bimvira kurima ico gitegwa kidasanzwe.
Twasanze yuko ari ikintu kigitegwa cyo kize dufasha muri kazoza mu bijanye no kurya inkinyama kiri hafi nk'imuze nk'ibijanye n'imigina mu gutangura kwimvira kurya tugire imigina y'ibizino. Twagiye ibizino inyo twabikunda mugabo twaronka bijya byo mu ishamba. Ikizino rero twagikunze kuko dufate nka twagiye abatwa nta mafaranga dukunda twarose yo kugura inyama. Urabona kera mahora mutuvuga ngo abatwa ngo barakunda kugura ngo baragye impene ngo baragye intambara baragye ibiki ubu nta mutu kijya nta mpene rugijya kubera ntabwo dusaba ko kuronka amafaranga yo kugura izo nyama. Ibyo bizino rero nk'ubu n'ibyarimo kabibaye byinshi urabona ko mutukiri mu ntango. Igitsiro cyo bironka ku bwinshi na wa mutwe ahora yimbira kurondera inyama arya azora ko azayisimira hafi ndahanye mu iki kigo.
Mbega iyo migina bimburamo ibizinu bayihingura bate? Bicuwinda Emmanuel arabitubwira.
Ni umugina uhingurwa mu buryo mu buhinga irundi igipampa tubishyira hejuru y'utugegene tw'ibiharaharage twacacuye tukatubanza munsi yigunira indani hasi tukadufata rero ipampa tukajyuzuza ducindagira hanyuma tukaca dufata nyantuze nyagunira tukaca turimanura tukarimanura mu ngunguru. Urabona ya ngunguru niyo iyi ngunguru rero tuyishyiramo rya pampa cyangwa na rya biharaharage tushya mu mazi.
Uwo mugambi w'abatwa wo kurima ibizinu watumye na bamwe mu Barundi bo mu bundi bwoko biyunga n'abatwa kugira ngo bakorere hamwe. Ndarugirire Reveriano avuga ko ari mu bwoko bw'abahutu akorana nabo batwa mu kurima ibizinu.
Cyogera ndabagemwe tubana neza kandi ntangorane zabwe kugira binzemwe kuva tukiri bato twanye dutemberana. Ni nacyo gituma mu ishyirahamwe ryabo barimo bashimye kunyizera nkajamwe najemwe kugira ngo tubane nabo ntacyo na kimwe tudafashanye.
Abo Barundi bo mu miryango y'abatwa bavuga ko naho bari kubariyungunganya kugira ngo basigeho kwama batunze no kubumba inkono zitakigira isoko bagifite ibibazo bijanye n'uburaro. Inosema Wikidi arongoye ishyirahamwe ryitaye ineza y'abatwa mu Burundi ICCD mu mfunyafunyo y'Igifaransa asanzwe nawe nyine ari mu bwoko bw'abatwa avuga ko kubakira uburaro bwiza abatwa ishyirahamwe arongoye risanzwe ribafasha muri iyo migambi yo kwiteza imbere itobishobora. Inosema Wikidi
imigambi myinshi ariko ndiyo kwifasha yonyine ngo bishoboke. Tuzokumbure tuzosemerera muri leta tuzi ko leta itanga amabati itanga ibikoresho bimwe bimwe nimba bishoboka leta komine tukayitura bakabashyira ku rutonde kugira nabo baronke udusagazo tuzogerageza. Ariko nk'ubu ICDD umugambi wo kubaka by'ukuri ntabwo dukomeza ko tufise uyu mugambi wo kubaka bishyitse biri mu mforo zacu babe bifashe nyine ariko ubu kumbure tuzokwirukira leta makomine turabe cyo bafasha turazi ko leta yamitanga amabati nabo bagashyire ku muzirikano.
Muri iryo shyirahamwe ICCD bavuga ko uburyo bubonetse bazobandanya bafasha abatwa mu bindi bikorwa by'iterambere kugira ngo abatwa bagume batera imbere. Ibuhiga mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi Fidel d'Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika.
Bagenzi bacu Claude Munyamagana mu Rwanda na Fidel d'Antoine Nsabimana mu Burundi murakoze. Inshuti zacu muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka dutangire ikiganiro tubasuhuza kandi tubaha ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Crispe Mizero, iki ni ikiganiro ejo. Ancuti bakunze b'ikiganiro ejo nkuko mubizi hano mu kiganiro tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye by'umwihariko zifitanye isano n'urubyiruko. Uyu munsi rero ndagira ngo mbahishurire ko byibuze rimwe mu kwezi yaba ku ntangiriro zako hagati muri ko cyangwa ku mpera zako buri gihe tuzajya tubagezaho ikiganiro mpaka hagamijwe kungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Aha tuzajya twibanda n'ubundi ku rubyiruko mu gushaka umuti wa bimwe mu bibazo bahura nabyo yewe rimwe na rimwe nabo ubwabo bagiramo uruhare. Ibi biganiro kandi tuzajya tubikorera ahantu hatandukanye by'umwihariko aho dushobora gusanga urubyiruko. Hari kuba twabatumira muri studio, kuba twabasanga mu bigo by'amashuri yisumbuye cyangwa se aya kaminuza aho biga, yewe ndetse no kuba twabasanga mu bigo bihuriza hamwe urubyiruko mu bikorwa bitandukanye. Antatinze rero uyu munsi turahera mu karere ka Ruhango mu rwunge rw'amashuri ya Ruhango aho bagenzi bacu Lazar Buregarege ndetse na David Hitmana banyarukiye maze bakajyana ikiganiro na bamwe mu banyeshuri biga muri icyo kigo. Amajyambere n'ibihe muri iki gihe bamwe mu rubyiruko bashishikariye cyane mu gukora imibonano mpuzabitsina, ariko nyuma y'uko ibyo byose bibaye ingaruka zabyo zimaze kugaragara usanga habaho gutungana agatoki hagati y'abahungu na kobwa bakoranye icyo gikorwa bagira bati uriya yaranshutse undi nawe ati n'uriya wanshutse. Hari ikibazo turi kwibaza uyu munsi tugira ngo namwe mudukurikiye mudusangizeho ibitekerezo bityo tubashe kubonera umuti hamwe. Ese ari umuhungu n'umukobwa ninde ugira uruhare mu gutuma habaho imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko? Wowe udukurikiye aha uradusobanurira ukurikije uko ubibona. Reka twumve gato akaririmbo umuhanzi Danny Vumbi agira ati Bango. Bango ni imvugo izimije ikoreshwa n'urubyiruko isobanura gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ikiganiro nyirizina ni mu kanya gato cyane hamwe na mugenzi wacu Lazar Buregarege mu rwunge rw'amashuri ya Ruhango.
Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo I Kigali mu Rwanda.
Gukora imibonano mpuzabitsina utarashinga urugo biri kugenda biba ibintu bisanzwe mu rubyiruko bitandukanye na kera aho byabonagwa nk'ikizira, kuko ibusanzwe imibonano mpuzabitsina yemewe mu mico ndetse n'imyizerere myinshi n'ikorwa n'umugabo n'umugore bashakanye byemewe n'amategeko. Ubusanzwe umukobwa akunda umusore umugaragariza urukundo kandi akamwitaho aho kumwangiriza. Ibyo bikiyongera iyo amaze kugirira ikizere umukunzi we akemera ko bakorana imibonano mpuzabitsina kandi batarashaka ibintu bo bafata ko ari ibisanzwe igihe cyose abantu bakundana. Ariko nyuma yaho habaho kwitana ba mwana, aho abakobwa bavuga ko abahungu babashuka naho abahungu bakavuga ko abakobwa babashuka. Uyu munsi turi mu majepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango aho tugiye kuganira n'abanyeshuri biga muri Ecole Secondaire de Ruhango bakaba bibumbiye muri Media Club. Dukomeza n'ikiganiro cyacu reka mpere iburyo bwanje. Iburyo bwanje turi kumwe na Naituriki Messi Patrick. Patrick ngo hari ikaze mu kiganiro. Turi kumwe kandi na Irafasha Kevin na Kevin ngo hari ikaze mu kiganiro. Turi kumwe kandi na Habyarimana Edouard na ngo hari ikaze mu kiganiro. Ibumoso bwanje ndi kumwe na Masengesho Patience nawe ngo hari ikaze. Turi kumwe kandi na Rukundo Eric nawe ngo hari ikaze. Turi kumwe kandi na Iranzi Bonke nawe ngo hari ikaze. Yes, mwabyumvise ko ari amatsinda abiri atandukanye. Itsinda rimwe riri iburyo bwanje unabemera ko abakobwa bashuka abahungu, naho iburyo bumoso bwanje hakaba hari itsinda ryemeza ko abahungu bashuka abakobwa. Ntatinze reka mpere iburyo bwanje mbabaze mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ariko umusore n'umukobwa ninde ushuka undi? Ndahera kuri Patrick.
Nemeza ko umukobwa ari ushuka umuhungu. Impamvu ni uko hari ibyambayeho umukobwa agashaka kunshuka kugira ngo dukore imibonano mpuzabitsina. Iki gihe nigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye nigaga ku kigo kiri Kinazi. Nakundanaga n'umukobwa bitewe n'uko we yumvaga ko mu buryo bwa nyuma bwamwemeza ko mukunda ari uko twa
twaryamana asaba ko tujyamana mu byo nk'ikimenyetso cyerekana koko ari we mukobwa wenyine munda mu kigo yafataga ko gukora imibonano mpuzabitsina ari ikintu cya nyuma gishobora kwemeza ko umuntu agukunda
urakoze cyane
nakoze nanjye namwunganira ikindi kintu gishobora kwerekana ko umukobwa ari umusuka umuhungu ikintu cyerekeye ku myambarire imyambarire abakobwa barabizi ko abahungu bakunda kugira intege nke cyane
ingero watubwira izo ngero z'imyambarire
imyambarire ugasanga umukobwa yambaye nini akambara utujipo tumuhesha agaciro ubwo ndavuga twa tujipo tuba tubibwira hejuru y'intege ashobora kunama yaje gutora bike akaba yakwereka uko yaremwe kose ubwo icyo kintu kigaragaza yuko umukobwa burya ari we usuka umuhungu kubera ko uramutse wambaye ukikwiza ntabwo umuhungu yazajya agira ikintu bita santima cyane
urakoze cyane reka ngaruke ibumoso bwanjye Patrick na Edward bamaze kuvuga ko abakobwa bashuka abahungu batanze ingero ko bigaragara mu gihe cyo kwereka umuntu ko umukunda cyangwa se mu myambarire bikari umukobwa yashuka umuhungu mwebwe murabivuga iki
iyo umuntu akurusha imyaka akenshi no mu bitekerezo akaba akuruta icyo nicyo kikaba cyatumya mpamya neza ntashidikanya ko bishobora gutuma wa muntu w'umuhungu mukuru ashuka umukobwa ku kijyanye n'icyo Patrick na Edward bari bavuze umukobwa yasabye gukora imibonano mpuzabitsina umuhungu nk'ubu wamyaduhaye nk'ikimenyetso cy'uko amukunda gisimbi hamya ko byaba kenshi cyane ku buryo byafatwa nk'impamvu yo kuba bakora imibonano mpuzabitsina ari umukobwa washuka umuhungu ahubwo mpamya ko ari umuhungu umushuka kubera ko akenshi nk'uko tubize mu muco wa Kinyarwanda umuhungu niwe ufata iya mbere akajya gutereta umukobwa kugira ngo abashe gukundana akenshi na kenshi amukurikiyeho niyo mibonano mpuzabitsina
murakoze cyane ndabona Edward aricyo ashaka kugusubiza
murakoze cyane avuze ko atari kwemeranya nanjye birashoboka ku ruhande rwe niko byumva ariko kuri njyewe mbona byaba intandaro kuko nuca ku mukobwa ugasanga yambaye gutyo ufite intege nkeya muri make bitewe n'uburyo wamubonye bizagutera kugenda kujya kumutereta nta yindi ingamba ufite ufite ingamba yo kugira ngo uryambare na uryamane nawe
Yes, iranzi bonke arashaka kuvuga.
Murakoze uko kwinyuza imbere no kugushaka kwerekana yuko ari muri mode yabyo. Icyo gihe wowe bizahita bikwica mu bwonko. Bibe byatuma wumva yuko wabikora kandi ushobora no kuba watanze umukunzi. Kandi ukumva yuko ako kantu ko kuvuga ngo imyambarire mu intandaro yo kuba wabimubona mwiza kimwe kandi burya biba byatangijwe n'umukobwa.
Urakoze cyane. Reka ndabona Rukundo Eric ashaka gusubiza.
Murakoze cyane. Kenshi burya iyo umuntu agiye kwa yambara mu buryo bwe we ku giti cye bumunyuze bumufashije ku buryo nagenda ari bugende atijena yumva nta kibazo ufite ubwo rero sinzano washingira uvuga ko iyo ngiyo ariyo mpamvu nyamukuru
iburyo bwanje ndabona Edward ashaka kuvuga
yego mu Rwanda abakobwa barambaraga bakikwiza kandi iyo warebaga ntabwo wasangaga ibintu biri kuba muri ubu ngubu abakobwa bari gutwara inda cyane ntabwo byabagaho kubera yuko umuhungu ntabwo yabaga azi cyane cyane ubwambure bw'umukobwa ariko ubu ngubu umukobwa kubera ko agenda yerekana ubwambure bwe biri gutuma bica mu mutwe abahungu bigatuma umuhungu aho ari hose atekereza ngo wa mukobwa ngiye kugira gutegeko ngiye kumushaka musambanye ikindi cya kabiri ntabwo ntekereza yuko imyaka myambarire yaba ari ibashimishije ndaguha nk'urugero mperutse kujya mu misa twicarana n'umukobwa akajya yicara gutya yabona we akajya ajya kwicara akumva biramujije akajya agira gutya abikurura abyigiza hehe umukecuru bicaranye nawe akajya amugururira amwigiza hehe
arakoze cyane Edward reka mpe umwanya abadukurikiye ndabona hari umuntu hari
Okay, murakoze nitwa Uwineza Rosine kuri nge umuhungu ashobora gushuka umukobwa ari umuhungu uba ufite amafaranga iyo ukabona afite amafaranga kuko nyine afite akazi gafatika amafaranga yarafite no ugasanga ari umukobwa hari igihe umubyeyi abakanira umwana ngo yatereka nawe nakugurira iki kintu wenda bitewe n'impamvu y'umubyeyi ariko ugasanga wa mukobwa abonya muhungu amushije amwe ati ngenda kugurira iki ngiki ariko ume icyo nshaka ugasanga niyo mpamvu wa mukobwa nyine azashuka n'uwo muhungu kugira ngo abone icyo ashaka
reka tubibutse abadukurikiye ko uyu munsi turi kuganira ku mibonano mpuzabitsina aho turi kwibanda ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko nyuma yuko habayeho kwitana ba mwana hagati y'abasore n'abakobwa igihe imibonano mpuzabitsina yabayeho kandi uyu munsi tukaba turimo kuganira n'abanyeshuri biga muri Ecole Secondaire Ruhango mu Majepfo y'u Rwanda nawe udukurikiye ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe uduhamagara kuri izi nimero zacu 0 7 28 0 2
mirongo munani na kabiri, mirongo itatu na kabiri. Yesize kangaroke uburyo bwanje Edward urasha kumusubiza
murakoze cyane njewe ndemeza ko hari abakobwa batereta abahungu hari igihe umukobwa gukunda niwe uwo ubwawe wajya kuganira nawe akaba atabasha kubikubwira gutya n'umunwa we amaso ye akabikwereka ubwe ni naho nanahereye nshobora kuvuga yuko n'ayo maso ashobora kuba yaba ikimenyetso cyo gushuka umuhungu akaguterekera amaso akakwereka n'ibindi bimenyetso mu gahanga bikakwereka koko icyo umukobwa ashaka icyo gihe nawe uyu umuhungu wabibonye
ikimenyetso
cyo gukora
urakoze cyane reka ngaruke ibumoso bwanje ndabona conscience ari ishaka kuvuga
yarakoze Edouard avuze ko umukobwa ashobora kuza imbere yawe akaguterekera ayo maso nibyo ariko iyo aguterekera ayo maso akenshi mu bijyanye no gutereta tuzi ko habamo ijambo ndagukunda iyo aguterekera ayo maso ntabwo aza ngo akubwire ngo aragukunda ubibona mu maso ye ko agukunda bityo nawe ugafata iya mbere aba ariwe ujya gutangira ubimubwira kandi wowe warabibonye muri make bikaba nko kujya kumushuka ariko atarabigutangije
arakoze cyane Edouard reka ndabona ngarutse iburyo bwanje iransponke mama seconda make
kubera iki bumva yuko umuhungu buri gihe ari we ujya gutereta umukobwa abakobwa ubu basigaye baza gutereta abahungu urugero rufatika ni ibyabaye ku nshuti yanjye umukobwa yaraje aramubwira ati ndagukunda muri make ariko byabaga biturutse kure ndabyumva kuruta uko umuhungu yaza kubivuga ariko nabo barabivuga kuko umutima wo gukunda twese imana yawuduhaye umuzi
nawe watangira utwibwira
murakoze nanjye nitwa Igiraneza Sarah Bonette iyo umuhungu atangiye kuza gukorakora ibintu nk'ibyo nawe tujya muri modu yo kumva ko mwakora imibonano mpuzabitsina murakoze
reka ngaruke ku ruhande rw'abavuga ko abahungu aribo bashaka abakobwa gukora imibonano mpuzabitsina hano amaze kuvuga ko iyo utangiye kumukorakora ahita aza muri iyo mujyi mukore kumva
ko nahoze mbivuga ari ikintu bigeze rero ndasigiye gukomozaho cyane cyo kuvuga ku bwumvikane habayeho na dibi ikomeye cyane ku bijyanye no gutereka ariko ubwo bwumvikane tuzi kwibukiranya ko aribwo buzamo ya magambo y'ibisuko nkabamye mpamye neza nashidikanya ko rero icyo gihe iyo ubwo bwumvikane cyangwa uko gukiritana kubayeho usanga ariho habayeho ibyo bishuko byo kuba hakorwa
imibonano ukamukorakora
ukaba wamukora
nawe urabyemera ko abahungu mushuka
ya
urakoze cyane reka mu badukurikiye nakire umuntu uri hariya
murakoze cyane nge nitwa Bizimana Thomas nge n'ahantu na hamwe mpagarariye muri aba bantu naho twemeranya nge icyo nemeza nuko bose bababayemo gushukana uko twagiye tubona ikintu cy'imyambarire ntabwo uzi uzabona umuntu yambaye nabi ngo uhite ugenda wimaginemo ngo dukore imibonano mpuzabitsina ahubwo hazaba ubwo bwumvikane hagati yanyu kugira ngo iyo mibonano mpuzabitsina ikorwe
murakoze cyane reka biterwa n'iki kugira ngo umukobwa avuge ko umuhungu yamushutse umuhungu nawe avuga ati umukobwa yanshutse reka mpere iburyo bwanje ndabona Patrick agiye kugira icyo avuga
murakoze ikintu numva gituma uwo muhungu cyangwa se umukobwa bagenda bitara bamwana ngo umwe yamushutse n'undi yamushutse iyo imibonano mpuzabitsina urugero wenda idakingiye ibayeho ingaruka nyinshi ziboneka ku mukobwa aho ashobora kuba yatwita cyangwa se mu gihe wenda yaba yayikoze umuhungu arwaye sida akaba yakanduza umuhungu cyangwa se umuhungu yaba arwaye sida akaba yakanduza umukobwa icyo gihe rero mu buryo twebwe nk'abahungu kugira ngo twikoreye iki kintu cy'uko twakoze icyo cyaha cyo gusambana bitewe n'ingaruka umukobwa azamugizeho dushobora no kuvuga tuti nta n'ibyabayeho cyangwa se mu kimwe yabikoranye n'abandi bahungu kuko si njye muhungu njyenyine uteranye amata cyangwa se bitewe n'izo
urakoze cyane Rukundo Eric
murakoze ngewe ikintu cya mbere
gituma abahungu bavuga ko abakobwa bashutse niki
gituma izo mpande zombi iyo bimaze kuba iyo imibonano mpuzabitsina imaze kuba igituma impande zombi zitana ba mwana icya mbere nkuko Patrick yarabivuze ni ingaruka ziba zimaze kuboneka ariko ahanini uzajya gukora iyo mibonano mpuzabitsina agatekereza akareba kure ese n'inkora n'imibonano mpuzabitsina haraza ni iki kizakurikiraho iyo ubashije gushishoza neza akenshi usanga nta ngaruka nziza ziboneka nkaba mbona rero bishobora kuba biterwa no kuba izo mpande zombi zakoze imibonano mpuzabitsina zitagize ubushishozi bw'ingaruka zizakurikiraho
yes urakoze cyane Eric n'umuntu wadukurikiye ndabona hari ushaka kubica avuga
ikituma nyine mvuga ko wenda abamwe bitana ba mwana hagati nyine umuhungu n'abakobwa nubwo wenda umuhungu ashobora kuba tuvuge aricyo wenda yamuteye nda wenda nawe akareba akavuga ati nanjye ubwanjye ntaho mpagaze kugira ngo nemere yonda sibyo wenda arabikora wenda umuhungu akemera kwizirika kuri yonda aho atereka basi murewe abe umugore wanjye uwo mwana tumufatanye kumurera ariko iyo ibonye nawe akirerwa n'iwabo nta kintu nawe yakora ahitamo kumwihakana nyiruka abona niyo mbogamizi iri muri ibyo ngibyo ugasanga n'umukobwa nyine wenda wenda umukobwa wenda yavukanye nk'iyo sida ayanduje umuhungu wenda umuhungu akaba ati wenda iyo ataza kuba cyagiye byagenze gutya na gutya nshuke ntabwo mba nararwaye ino sida nicyo kintu gituma numva ko byose biba murakoze
reka dukomeze n'ikiganiro aho uyu munsi turi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango muri ecole secondaire de Ruhango aho turi kumwe n'abanyeshuri biga muri icyo kigo bibumbiye muri media club tukaba turimo kuganira ku ngingo yo gukora imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko ariko nyuma hakabaho kwitana ba mwana aho abakobwa bavuga ko abahungu bashuka abahungu nabo bati abakobwa baradushuka tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi nagira ngo mumbwire hako gutubwira ngo hirindwe gukora imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko utarashaka cyangwa utarashinga urugo kandi tunirinda n'ingaruka zacyo
bazaje bahera twahera ku babyeyi bafite abana babo
ariko ababyeyi ntabwo baba batumye mu muze gukundana
ndabyumva ariko kugira ngo bitangire umwana iyo akuze mu mikurire ye nta nama nta nubwo aribyo yari yabona yicaranye n'umubyeyi we na rimwe amugira inama
muri make ababyeyi bagomba kuganiriza abana babo bijyanye n'imyororokere yego murakoze cyane reka ngaruke ibumoso bwanje nzi ndabona patient ari gushaka kuvuga
murakoze ikintu cyatuma imibonano mpuzabitsina igabanyuka mu rubyiruko ni uko hajyaho amahugurwa kuva umwana akiri muto kuko biragaragara ko uko guhishwa imibonano mpuzabitsina bituma umwana azamuka afite ya nyota yo kumenya se imibonano mpuzabitsina ni iki nkaba natwe ababyeyi abayobozi ndetse n'abana muri rusange ko bafata iya mbere ari umwana akabaza umubyeyi we se imibonano mpuzabitsina ni iki uyikoza akuramo ibihe bigira ingaruka mbi bigatuma nyine byagabanya iyo mibonano mpuzabitsina mu rubyiruko
urakoze cyane patience no mu badukurikiye ndabona Rosine hari ishaka kuvuga
murakoze icyo mbona nge gikwiriye gukorwa kugira ngo wenda iyo mibonano mpuzabitsina ise nk'igabanuka mu rubyiruko cyane nuko wenda habaho muri uko nyine muri uko gukundana kwacu tukagira ikintu cyo kwitwa kwirinda niba umuhungu akubwiye wewe just utekereze nk'umuntu ufite ubwenge buzima avuga se no niba mbwiye ngo dukore imibonano mpuzabitsina ni inyungu abifitemo kugira ngo nge nawe tugore imibonano mpuzabitsina
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM
kurikirijwe iryo rubyiruko mu kiganiro
Anshuti bakunzi bacu ngira ngo mwumvise byinshi biturutse mu bitekerezo by'abanyeshuri bamwe bati imyenda abakobwa bambara ishotora abahungu ikabagusha abandi bati abahungu nibo bakora kuri abakobwa bigatuma habaho imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko mu kiganiro twumvise ibitekerezo by'urubyiruko gusa nawe wari udukurikiye ufite uko ubibona yaba mu rugero inyunganizi yewe ushobora no kuduha urugero ukurikije uko ubibona reka dushimire cyane bagenzi bacu Lazare Bregarege ndetse na David Hetimana ku kiganiro bamaze kugirana n'urubyiruko mu rwunge rw'amashuri ya Ruhango tubibutse ko kandi ikiganiro maka nk'iki mumaze kumva kigamije kungurana ibitekerezo muzajya mugikurikira byibura rimwe mu kwezi hano mu kiganiro ejo muri gahunda y'ikirundi n'ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika icya none tugihiniye aha nge mwabanye muri studio nari Crispe Mizero mu gihe Roje Nigena ariwe waruhagarariye iki kiganiro mugira amahoro ndetse muryoherwe n'ibiganiro mugezweho na Radio Ijwi rya Amerika bye
kurikirirwa ibyo rubyiruko mu kiganiro
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Shuti zacu mugume ku maradio yanyu mukanya gato saa 12 murumva cya kiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isaha murakarama mugira umunsi mwiza.